dad kun baraka ciyaalkeey ahaan u dhowaan hagali magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay aan isiyo kushalko iyo deegaanin shir gadiisan walibana hambuug taalanaa dhibaatooyin iyo haysada waliba ku dhammaaday xoolo walaayo dhagadi jareen iyadoo weliba saasaata uu ku leedii kaydkii dalagii iyo lahaayeena sidaasay daraadiya magaalada Baydhabo hangmaciin badan inay u kulan nolol fayla aana kumida dadka baraka ciyaalkee ka nool kaamka Guumasoole ee kiyaala duleedka magaalada Baydhabo gaar ahaan jidka seeda walaamiga reedi warlaadi waliba uu ku warramaynaa dhibaatooyinka haysta iyadoona hay'ado koosidan inay la caawiya
mayko koynay beer dhimbili meelo leeku koynay baahangna kulweelaba owlaadan iyo ardaan baahina hayta kulweelaba wal kasta in baahangna raashinka an baahangna aha xubka an baahangna biyo an baahangna aman dheer jidka shange ishan haminga jidka ka dareerni baahina hayta waayelaan weelkani waayelaan baahanyin baahin kula koyni inta ku koyni beer dhimbili meelo leeku koyni may faraane anti un baadki ibiyo anti leneen walneen taago faraha ayna saasaan tun koyni inta saasaan tun roogna hunguru dhibaatadi sanne weedi saasaan tun koyni dhalaani dhidhaagan baahanyin saasaan tun koyni afargey afarhamin jidaha ka jarni awlaadan baahin hayta un dharkaan baahangni biyo an baahangna aradka an baahangna saasa golola an baahangna baada an baahangna biyo an baahangna baahida asal koyni inta
baahangnu dhibaatay signa baahangna madu un naftaan baahin dhamaayo hoyta ehe magu may fadaana noolay islaam dadiska noolana fadaana un fol an baahangna baahid madu dhibaatay sifal dhibni wabna bagus laa atis kuno no laa falaan un baayna dhamaayo hoyte sariirto bogabne biyo ma haysan walun haysan ma laa walun geeg ka til kroog un hat geeg ro haysan un lahayna ya baayna dhamaayo hoyte badu intu wadankan abaara ka dhidi no laa falaan un
ha un baadiya ko koyni beer dhambile ko koyni dalidi dhawa ha kaleeni owladani dhahadi oo kashak miskoor gabne kelin kroog kamaabte lafaala ku kuusdo hayn lilaysdo hayn madah un dhibaatan ta dhawnta baad magabna wala siyeerku wala koobagdaal magabna jirga ko ororadaad magabna madwal un bismillaahi arno waysna dali di dawa ko go hayn heel nuno noole oo fadaan dhibaatadu no biyo fadaan wal aan wal ororna wal siyeerku wal ka jeefna baad wal kasti dhiban gabna baadiya ko in mina teran dudu me todoba baaradan idiidi
an idin abdi ma langa leere wadan ko beeran be lo dibant ma dhaafaw diba duunil lo ko baaha abaarto do bir ya sit bir ya jidha ka jarni antaas diba ant lo ko in baydo anti onub no ron walne ne ko do ne ne taag ya fadan dalidi daak baang
deegan ka suunay timay ko weedi
baaha dib abaar oo piano wadi samo
hada marka ma imbaantay
inay raashin noolal dar ba wadunyo dhongan baan wali binno rooy diyaaran in beero ay an lagana diyaaran in
marka ma imbaantay si beero santaabtan
hun guri imbaahna baasi imbaahna ba waan baan alaaban baan